Sancho ni sawa na official goalie kutoka kompishi punch mashuhuri toka mtoto toka time ya msoto toka studio yoto sahau kuhusu AC denti flani misho mboko alali na waza soko siku aje na yauze kama vire Jay-Z I'ma keep it rockin', keep it drumpin', keep it rock the show. Keep it jumpin', keep it bumpin', keep it smokin' doors. We give it a cheza, bagafu na Teresa. You can stop me, sana sana, nita kupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mkali, sina fazari na ndomana. Bifu wazishi kwa wale wasio nijari. Jidi wacha waropokwe, wacha wachomoke. Wacha vimbo chongi siki wala usondoke. Put your hands up.